DutchMsafi.com.
Young man.
Mapenzi kitovu cha uzembe, mkulima usichague jembe, ukijikwa inuka na uteme. Ndivyo yalivyo mapenzi, ukiendekeza mawazo neza ukala sembe. Hivi unajua wanga hapyo kwa milembe, ukipenda usiote mapembe, yazoe mapenzi. Don't be so emotional, don't take too personal. Sometimes about paper, it's all about it paper. Don't be so emotional, don't take too personal. You can try again later, you can find even better. Find your eyes away,
find your eyes away.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DutchMsafi.com.